amazima gali nti Chaimani yankwata. Kati anyononedde future yange ate ne bamuzza ku kyalo. Kati mbadde nsaba gwe president onyambe, onyambe, onyambire ddala kubanga omuntu tayinza kuddawo n'azanyira ku future y'omwana omuto nganza ate ne bamala ne bamuleka bwe bati eggwanga liba liragawa bannange. Nengenda ne ku polisi n'empa statement naye ekyewuunyisa okulaba nti Chaimani polisi yamutadde nadda ku kyalo nga tayina kyakozeewo. Chokanga shucha yanga mazo jono.